alle fei. Angeke mpinde ngithembe umuntu ongazalwe ekhaya. Angeke mpinde ngithembe umuntu ongalona igazi lami. Mina ngeke mpinde ngithembe umuntu ongazalwe ekhaya. Angeke mpinde ngithembe umuntu ongalona igazi lami. Langaphandla bambona omunye umuntu mengenalutho. Langaphandla bambona omunye umuntu mengenamali. Langaphandla bambona omunye umuntu mengenalutho. Langaphandla bambona omunye umuntu mengenamali. Kungcono igazi liyakhuluma mengowakithi. Igazi liyakhuluma. Kungcono igazi liyakhuluma mengowakithi. Igazi liyakhuluma. Kungcono igazi liyakhuluma mengowakithi. Igazi liyakhuluma. Kungcono igazi liyakhuluma mengowakithi. Igazi liyakhuluma.
Ayi banba khuluma lo. Benze lokhu, bakuthanda umusu nalo, musu yenza lokhu. Alizwakali izwi lendo, engenama, yenza fast, pusha kese shayispa. Athi ithemba
lami ngabele ebantwini, kanti labantu bangiholele weni. They wanna see me fall, bafuna ukungibona ngiphansi. I don't know why, cause anginayona nemali. Cause I've been down, down, down for a long, long time, yeah. Look at me now, now it's my time. Sebenzele umndeni, hayi abangani. Gazi lami uyazi kimi ngumndeni.
But all I want is a money. You won't give me, you give me ngenka. Ngithi all I want is the money. You won't give me, you give me ngenka. Bangafu, thathe ingoma kalo, nginikelo, you give me ngenka. Samsokolo, dala ngiphanda. Ungavumi into manje ngomsabu ngamasi, ngomsabu ngamasi.
Angeke mpinde ngithembe umuntu ongazalwe ekhaya. Angeke mpinde ngithembe umuntu ongalona igazi lami. Mina angeke mpinde ngithembe umuntu ongazalwe ekhaya. Angeke mpinde ngithembe umuntu ongalona igazi lami. Langaphandla bambona omunye umuntu mengenalutho. Langaphandla bambona omunye umuntu mengenamali. Langaphandla bambona omunye umuntu mengenalutho. Langaphandla bambona omunye umuntu mengenamali. Kungcono igazi liyakhuluma mengowakithi. Igazi liyakhuluma. Kungcono igazi liyakhuluma mengowakithi. Igazi liyakhuluma. Kungcono igazi liyakhuluma mengowakithi. Igazi liyakhuluma. Kungcono igazi liyakhuluma mengowakithi.